byoreza amano urumva kuna mukunzi imana urazima
batazi
tukimara kubona ko bamaze gusinyira kuri speed na mukuru akantu cyane yamaze kwimuka bagifungirwa amagana twese tumwe nyuma yahise yimuka ariko nawe ari bashe kandi arasenga cyane mbarusenga nabonye ko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda niho imyaka ijana yari irangiye nawe yabwiwe yuko abese bazazenguruka ku nyarwanda kuko yahise yagaruka mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani n'umunani niwe kugaruka ariko ihabwa imyaka ijana kugira ngo uze kwisoma ku cyigisho cya Emmanuel Nzaramba byigisha bikwerekaho rero ngo abese ba ngo bagomba kugabanya inshuro ebyiri iyo ngize gutyo nizera ko nasize mbigushyiriyemo kugira ngo uze kureba reka turi iminsi tutarabizi subizi Emmanuel Nzaramba uze wirebere uze kubyumva neza ibyo yavuze uvuga ngo abisa riba isano ingaruka zo kuri Nzaramba amahitamo atuye ari yafashe impano muzi sodomo abandi igitero cyangwa bayuda banga gutaha sibyo cyangwa inshuro umuntu wegereza gutya umugore ufite ibisobanuro ikimenyetso kugira ngo ubwo bwanyu bwanyu gukiranuka kwemerwa ndaza kukureba nitonze birimo ahangaha ubundi kubisimbuka kandi kuko yari yigishije ngo Abisirayeli urumva ngo bazengutse ngo bageze kuri Yorodani inshuro ebyiri sibyo reka nze mbere hano kandi kuko kuri peshi yasana ushobora gusanga ari n'ibirenge urumva noneho avuga iby'ukuntu twe tuje ku nshuro ya kabiri ubu turi ku nshuro ya kabiri turi ku nshuro ya kabiri yo kuzenguruka Nzaramba Emmanuel yabwirije ibintu bifite imbaraga nyinshi cyane noneho nindangira kugera ku byigisho bye hepfo Emmanuel Nzaramba iherezo ry'intambara ibyo gutabarwa k'ubwoko bw'imana irangira ry'imbabazi urumva irangira ry'imbabazi mumva umwuka wera imana wo kwitegura akaga ubutware bw'umwijima ikimenyetso cy'inyamaswa urubanza gushungura Nzaramba umwuka w'ubuhanuzi twenda turahagera ye noneho abanzi b'umuntu amahirwe kumvira imana abahanuzi ibintu bizakurikira amatsinda abiri yeruka n'abanyabyaha akarengane kwatura ibyaha ibintu byarafashije no gutsindishirizwa banyuzana nayo gusaza guhusha intego umudendezo amasezerano urumva Nzaramba yishyuyemo bibiri na cumi na karindwi iherezo ry'ububyutse ibyigisho bya Nzaramba Nzaramba ibihe biheruka mbese n'ibisangahe gukurikira Yesu, kuki hariho imibabaro. Icyo cyigisho kirakwigisha aho tugeze ngo n'icyo Abadiventisite bagomba gukora, kuko byanga byakunda nta kindi gisa nacyo, nta kindi gisa nacyo. Imana z'ubuhanuzi, amateka yo gucungurwa, yari yigishijemo iby'ukuntu mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani n'umunani Yesu yagiye kuza ate ku Imana. Turaza gukomeza tubirebe, sibyo? Ariko nari nkenda kukubwira iby'igihe byo gutegeka iby'inyamaswa bizarangira, sibyo? Noneho ngo Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, umwami ubwami bwayo bucura umwijima ariko ntibwahirima, sibyo? Kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, sibyo? Kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyirijuru ntibihana imibabaro imirimo yabo. Urumva? Hano ku gice cya cumi hahuye n'ibyahishuye igice cya cyenda, igice cya cyenda naho harimo ibyago birindwi. Ndetse kumekwereke wewe n'ukuntu kariya kababaro kaba kanze kuranda hano ku murongo wa gatanu, ngo ziri ngo zihabwa kutabica. Urabyumvise? Ngo ubwami ngo kuribwa gutuma ngo ubwami bwabo bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, sibyo? Gatanu zihabwa kutabica, sibyo? Keretse kubababaza amezi atanu. Icyo mvuga cy'amezi atanu cyumve neza hano, kubabaza amezi atanu. Mu cyago cya gatanu, icyago cya gatanu kizamara amezi atanu, sibyo? Akurwe mu mezi mirongo ine n'abiri. Kizamara amezi atanu, agomba gukurwa mu mezi mirongo inani, ariko ntabwo birangiye. Urumva? Noneho kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikorupiyo iyo iriye umuntu, sibyo? Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga, sibyo? Noneho hano twagira ngo dusome neza nyirizina uburyo aho bihuriye n'inyamaswa y'ubupapa, sibyo? Ngo ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara, ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu, urumva, badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Ese umudivantisite w'umunsi wa karindwi afite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwe? Nyakuri uyu nguyu wagize ute utaratutse Mwuka Wera, uboneka n'ubundi ni kuva mu byahishuwe cumi na kane umurongo wa cumi na kabiri, ariko bahuye n'iki? No gutsindishije. Noneho rero hano sibyo, urumva? Hano urabona ko icyago cya gatanu kizamara amezi angahe? Atanu. Kandi kizaba kibasiye abantu badafite ikimenyetso cy'Imana, kandi kizagwa abadafite ikimenyetso cy'Imana, abopoza babo n'abafite ikimenyetso cy'ikinyamaswa, kandi ikimenyetso cy'inyamaswa, urumva? Yego, abagifite bose nibo bafite, nibo bari mu bwami bwa ya nyamaswa, sibyo? Nari mu bwami bwa ya nyamaswa kandi bwacuze umwijima, ni kubabara amezi atanu. Noneho hari ikindi cyago cy'agahe gatanu, noneho ndetse wumve hano ngo Marayika wa gatandatu asuka. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate. Uruzi runini Ufurate rero ruhita rutujyana hano mu cyago cya gatandatu, sibyo? Reka nkwereke.
Ibitambaro imbere
yagiye kuza. Yahageze. ariko Rodri wareta tukakufasha akagira imana wambare kufasha ko wenda hariho hari abantu ngo enayiteretswe ngo ameze nk'umushumi ukuwe mu murimo urabona urutambi rwa kera rwa peteroli urabona ko urutambi rwa kera rwashyizeho peteroli ukarujugunya mu muriro mu minota 15 wasanga rwashize
washonze
ariko Yesu Ezekiyeli yeretswe abantu bazajya mu ijuru ameze nk'umushumi utukuwe mu muriro bameze nk'uko nazasanga urutambi rugushyira ngahita nkuramo gutya nkarukunguta gutya ngahita rutera
hariya
itonze gatoya itonde gato ukajya ubura mu ntungu by'imana Yesu agiye kugaruka Rodrigue cyangwa tumanuka mu modoka yaje ndibatiye
ndetse
mu bwiherero cya kabiri Rodrigue nkugira inama niba ushaka kumva iby'imana neza ca bugufi
abihakanye
urumva uretse gato uretse mubwire Rodrigue bigufi bya kamaro ujya kamaro
bifite
uretse gato akamaro bifite ngaha kabiri Rodrigue mbabarira pe reka kandi ibintu mubwira n'ubyumva tivavoir n'ubyumva kandi n'ubyumva ni byiza cyane ngo ubyumve ababyeyi bose bari aha ngaha ntabwo ari abana nanjye ntabwo ndi umwana si byo reka nkubwire Rodrigue mbabarira uce bugufi ndetse ngiye kandi abantu bagiye kurimbuka uko najya kwimbuka ni gute guca bugufi no kwerera no gutega amatwi gutega amatwi no kwerera no gutega amatwi ijambo ry'Imana si byo ahantu tugeze hano turi gusoma hano tugeze hano turi gusoma ni New World Order si byo tugusoma New World Order kuri muri Bibiliya Imana yari hano kandi ngo inurebe kuri UN bayishyize ku karubanda si byo
bayishyize
inurebe kuri UN ko batagizeho New World Order yanditse mu byashyizwe 12:13 maze kubyeye kuno mu mama New World Order kuri website ya UN United Nations New World Order
YouTube
urabishaka nese about and initiative wigiri pirates uhige nawe UN ubishakishe twahoza tubishaka connect ikagenda gahora
uyu muntu zari
we ariko nakubye ca bugufi kuri nako ariko bita muca bugufi n'ukunda rero ubu wate kwinangira
oya ntabwo kujya mu ishuri kugoroka
mu mutwe ubu ntabwo ntabwo ntabwo
abagenzi banjye nkavuga n'imana
ntabwo 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 koko Rodrigue kuko wakumvise
ubu ntabwo 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 kureba noneho urebe ko biri aho icyo impamvu uri gushaka ibindi yenda by'ukuri wavuga ngo yeye
twahoze dushakira hano connection yanze kugira
shaka yewe na yiri
yewe
bizane bigi bitwemere
uretse gato
bizane hano bari mu gito najye mbwire ijambo bishyira ibyawe cyashyira ibyanjye bitubi
ariko aho ngaho niho twashakiye kandi byanze ibi biraturogoya ibi biraturogoya reka mubwire New World Order yanditse mu gihe cya 13 New World Order yanditse mu gihe cya 13 Bibiliya ni aya magambo Bibiliya ntabwo ari izi mpapuro kuko no kuri telefone yawe ntabwo ari impapuro
kandi nanjye ntabwo mfasha abakene
wambabariye wambabari reka bagiye gushyiraho itegeko ry'icumi iyi ni wowe ugiye gushyiraho itegeko ry'icumi si byo kandi wowe wenda ushaka utazatiba ku kiruhuko utazatiba kuruhuka icyumweru si byo ariko wagakwiye kuba muri bamwe basobanukiwe neza impamvu icyumweru bagihatira abantu urumva kandi rege Gregoire yakozwe n'abapapa nyine n'ejo bundi mbere
kugendera atari yawe wakoze iyawe ukagenderaho
umva nkubwira Rodrigue wacyo ufite ibintu by'imana
muzataka mu ijuru
dore ni ibyo Yesu yavuze
akomeza
gusa tugeze ndetse muzataka tugeze kugira ngo bitakugora cyane turakubwira nyuma ngo tuba tugeze ku cyago cya gatanu kizamara amezi atanu kandi azakurwa mu mezi 40 n'angahe
kizamara amezi atanu
icyago cya gatanu kizamara amezi atanu gikurwe mu mezi 42 n'inyamaswa igomba gutegeka yatangiye mu byahishuwe 13 umva turaza kugufasha tutandatu nyirawe tugatuga ahantu ari ngiye kugera
none batangira waretse tugakomeza batangira ko mfite akanya gake
noneho rero urabona hano ntubona hano mu cyago muri hano dusomye ngo gica 13 wa 10 ngo marayika wa gatatu asuka urwabya rwe ku ntebe twabanje gusenga mbere niyo mpamvu nk'uko ari kudufasha ntugire ikindi kibazo marayika wa gatatu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa iyo nyamaswa yavuye mu nyanja barahita yiretuva vuba inyamaswa yavuye mu nyanja ubona ko yavuye mu nyanja inyanja yabyaye inyamaswa ni ukuvuga ngo inyanja ni abantu benshi niba abandi baruhuka ku cyumweru urumva ngwino sha ngwino tuvuge ibintu byiza Naza nawe yige mu divatisi mu soka. Oya. Yesu abuze ubwami bwa nyine bwije ntabwo ari ubwiza ikintu cyose ubona ko ari cyiza gicikeho nibwo Yesu azamuka akorera muri wowe agasuka n'imvura y'itumba uracyajya kuri YouTube ukajya kureba ngo ba media bakoze ntabwo imyuka yari yakwinjiramo ntabisomye na ko muba mutabisomye ariko umuntu umukozi w'ibanze birimo ukuntu umwuka yari azinjira mu kwameza ni abantu amatwi yabo atagishyiriye gushyiramo ibintu by'isi byinshi kuko nk'ibi ngibi twajemo mu kazi ni iby'isi niyo mpamvu tuvuga ngo aradufunga ngo aratugira gute iyo ntabwo Yesu abyitayeho turokora ubugingo bwacu ingaruka tuzihabira imana urumva oya kurira mvuga imbaraga zirimo zakurishije ku bantu bazajya basangana hano muri gitwe simadive benshi bazajya basangana mu muhanda batonze umurongo baritukamo ngo imana yababarire kuko zazabarangiriyeho usenga kumva konegisiyo wapi wapi kumva byaracitse ukumva uko usenga kumva byaracitse akagozi karacitse urumva ariko ntabwo
zirarangira ahubwo bamaze kumenya
namaze kubona impamvu zitararangije imana yarinyeretse nasenze imana yafasha ndabisobanukirwa sibyo ku buryo deja turacyafite byibuze amezi ane n'iminsi 15 yo gukoresha abantu bakajya imbere y'imana bagasenga bagatakamba
ariko ahantu havuga yuko ngo itegeko rya dimanshi rizaba itegeko nyine rihatirwa abantu ngo haciye amezi atatu imbabazi zikuwe ku bantu ko nzi ko byanditse ahantu mu nyandiko za mbere ni ibi ariko ntabwo mpazi
iyo bawe ni amezi atatu n'iminsi 15
kandi njye numvise ko papa